Sure, could think of the Woodbury, Chad Sheehan, ayaa sheegay inuu ku soo horjeedo wajibka talaalka madaxweynaha Biden ee laga dhawaaqay shalay. Xafiiska Sheriff County Woodbury waxaa ka sheegay 120 qof. Waajibaadka madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay hay'ad kasta oo guub shaqo la'aanka in ka badan 100 shaqaale inay tahay in dhammaan shaqaalaha la talaalaa ama la sameeyo baaritaan COVID ee toddobaad leh. Kiisaska COVID-19 ee talaalada ayaa si tartiib tartiib ah ku soo kordhay degmada Woodbury. Caafimaadka degmada Suulad ayaa sheegtay in usbuucii bilaabmay Agoostoon 3-deeda ayaa degmada Woodbury ka jiraan 287 xaaladood cusub oo ah COVID-19. Waxaa jiray 17 qof oo isbitaal ku yaal Suulad sababtuna tahay COVID-19, halka talaalkana waa 43.4%. Carruurta doodada tahay 17 iyo wixii ka yar ah ayaa 29% ahaa kiisada toogan ee COVID-19 ee laga soo sheegay ayuu usbuucii soo dhaafay, waxayna weli yihiin kooxda ugu da'da weyn kiisaska toogan. Sida kale, 100% kiisaska toogan ee IONs 17 iyo kuwa ka yar ayaa si joogto ah u kordhay bishii la soo dhaafay. Garsoora federaal ah oo ku soo sugan Des Moines ayaa maanta dhageystay dooda dacwood ah oo looga galayo in laga hor istaago macmuulda Iowa ee waajibaadka maskaaraha dugsiga. Garsooraha isla markiiba ma go'aansanaa inuu ogolaanso ka bixiyo kiiska iyo in kale. Waa dacwadii labaad ee laga galinayo in laga horjeedo macmuunista amarka gobolka. Dacwad tan lamid ah oo ka timid waliidka golaha Bluffs ayaa hor u taagay go'sarka degmada Park shalay.